remix, but to chill.
Yeah.
Dar es Salaam, Mbeya, Mwanza,
yeah.
Bongo nzima na Afrika mambo vipi? Bado
yeah.
Tuna represent kama hivi. Moto chini.
Nilivo waka sipoi, sipoi na kinukisha zaidi ya toy. Harakati mwanzo mwisho na kikisha wako hoi. Doubters, haters na obana wako hoi. Alafu mimi na enjoy na pufanya swako moi. Mgi wapeleka moi kwa nisichani wanavunja. Utofatu wa mina wawu wasifanyi tunatunga. Zoma begani sina utani weka mpunga. Lianza mapenzi ya fani sana tabu jenga nyumba.
Pretty hard nika simple, I was born to conquer. Kwenye love ndiko liko, I was sold to focus. Tofauti yangu na yao kubwa kuliko mini wa. Itikade tufo nani uswazi wana mabima kwao. Spati wasi kwa ngazi levo yangu bada kuwa misi shindani nao. Buda mwiko kunyo ndo kwenye listi da. Kalibu window ni upambane na beasti ha. Muda ulipo nipo chimbo na fixi mambo. Ndiaribu mwisho ni kufanye maiti kavu.
Tuko moto chini, tuko moto chini, tuko moto chini. Tuko moto chini, tuko moto chini, tuko moto chini. Moto chini, tuko moto chini, tuko moto chini. Tuko moto chini, tuko moto chini, tuko moto chini.
Tunafukiwa kwenye udongo na iliambiwa kuna moto hivyo nisongee uongo. Kila siku nakaza kama nipo kwenye ndondo. Naishi ndoto, peace kwa fatal ugongo.
The moment you think of battle on me is when for fatality finish you in and out. And I see you go go no battery. Spit like I'm burning calories. Rapping to Mech Academy. The weight of this whole game is like equal to 40 pounds of me. Even the greatest can never handle this kind of pressure I'm building. I gotta be out of this world. I honestly probably could be the living thing Elon Musk be daily finding. I know I'm the biggest to raps is Mr. Wallace.
Tuko moto chini, tuko moto chini, tuko moto chini. Tuko moto chini, tuko moto chini, tuko moto chini. Tuko moto chini, tuko moto chini, tuko moto chini. Tuko moto chini, tuko moto chini, tuko moto chini.